Mauna Kea, Mauna Loa, Hua Lanai, Na Kua Hiwi o Kohana, Hale Akala, Hale Akala. Hoi hoi ka pihina, Lama wai mea,
La kila kila mauna kea me kona nani kona nani nani Eru e kahi o ke ki e ki
La kila mauna kea e
Pili mai mauna loa mauna kamaha
Hua lalai e lima o kohala.